E she ningum shava good day.
Boss literate mutari.
Nazimusic.com.
Kashki to Mr. Baramukaran. Shami boy. This time munga mwarishta benzi. Wino fekwa wela kona change. Pano turinga mwariambo tu chawa. Neji anda fetch kuru kuitawa. Muna sheko fio kusangwa na foni. Nokupoka kiaresa maloni. Muna sheko twa kupupuka pupuka. Eron shami pite mumbari no. Muna sheko fia kateke. Akateke. 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 Muna sheko fia kateke. Akateke. 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 Muna sheko avieta. Avieta. Ever since my shiboku kasunka, mwari pama no mutima te utunja. Ndapsha moya mafinshi mumfa na heartbreak ya love mwari leka no kuyumfwa. Phone kumino pa menzo inkanshi. Na business taire ya pandanshi. Wakaretere ya bano wanganshi. Mwari tende kera kumona za mkanshi. Gana mikanya futi teti mundeke. Kuna shako fe teti miseke. Shima pepo after kamuri akateke. Kuchifukushi ya pepele foka wanseke. But kwari wabo kendera wino we. Asefi amfa wino nankwe. But before darafu nyamo kangwe. Time out ako kalemba na flow we. Ndamitamba, mula katea. Sense danger, parimitea. Atris mwakatea koruchero. Ati break ya mushikuku wapone na mchemba. Konga nye niponga karaleta. Fireke ninga karamiseta. Kaze ni vura kona kakuleta. Ipusha ni shinga leta vieta. This time munga mwarishta benzi. Wino fekwa wela kona change. Pano turinga mwariambo tu chawa. Neji anda fetch kuru kuitawa. Muna sheko fio kusangwa na foni. Nokupoka kiaresa maloni. Muna sheko twa kupupuka pupuka. Eron shami pite mumbari no. Muna sheko fia kateke. Akateke. 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 Muna sheko fia kateke. Akateke. 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 Muna sheko avieta. Avieta. Papa waisanga mulosi. Numbarini apabale mita atipos. Slay queen ove niye vieta. Apa numba kale mileta leta. Ah, majimanda tishan. Slack nyamashenu mule posela muping. Mumone kawa fula mule chamba Mr. Bean. Kylie, Camilla fio mapin. These things I'm food to a health. Can you see spinning for your work? Paka kileta mwali lufia na ikozi. These days mwika lafia wazi. Slow down, I know not fine. Te, na kamili la pensioni. So, tamu kwete optioni. Teni, kashitisheni funny. When you make that money, wanna dance to the tune. Numba akandeka chaka fika na kumun. All you do is lose. Mula lila mula fumi ya nemi kiasi. Dala mazani muzi pase kwa chansi. Noti kuzi chai sila pansi. This time munga mwarishta benzi. Wino fekwa wela kona change. Pano turinga mwariambo tu chawa. Neji anda fetch kuru kuitawa. Muna sheko fio kusangwa na foni. Nokupoka kiaresa maloni. Muna sheko twa kupupuka pupuka. Eron shami pite mumbari no. Muna sheko fia kateke. Akateke. 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 Muna sheko fia kateke. Akateke. 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 Muna sheko avieta. Avieta.
Nazimusic.com.
Gift one kiss, John Classic Fashion, Vashera, Vanaera, Delight Mutari, Vasepente, Santo Trisha, Sicho Power, Z Niggas Empire, Shashi Chen Lotiras, I see ya.